Samoae, e fia fia fo e fa atalo fa atu, ma fa feilo a iatu, iate oe, I lau fa fonga anga fo ili nei fo iaso, ta alofa lava. Ta alusia o loo, tato tau fai tutusa, ili tau singa alofa le tua, ia ai awole fa vai vai lo tato ta talo pea, ma fa moe moe le tua. O ia lava na faya ina I tātou, o ia fo ile pule ao ao. Ai ole tātou por kalame maasani fo ile nei, wa faingo ina, ole faatawa ino a inga. Ole tātou por kalame fo ile nei mo ni na itala pupu. O na itala fo ie maua mai aini na ia feawa o ngā mo I tātou. Ai mo mua pe mea e tatau ona faa mo mua, ole tātou lotu faafitaile ele atua, fa pese fe au mai lana fionga. A sa moai, o si mai ala o fa afonga, ma ia lilingi atu fa manuianga le atua mo oe I lo fa afonga fonga mai.
Tato wifo matitalo. Le atua silisili e selo mātou ta maanga lelei. Mātou puno watu yo luma ili neifo itu lao le aso. Mātou ta fa afo ili vi inga ma le fa afitai ila wafio. Le malosi ma leo la olo e fwa ima ya ima tau. Ma tau faafitai. Tua nai, nisi o taimi ilo tafea ngai e lau fanau ife au mga aluenga. Neiwa lama lama faai ufo ili ne yaso. Ya olo tu maumai pia lo wanga lilei. Faafitai tele lava tama, e ulafo na matau langona. Nisi o ainga olo mawa pei faanoa noanga ono ol maliu maleoti. Ya e mātou te le faa vai vai ai pe mātou te loto vai vai ai. Wa o lo so I fua la wafio te faa mafana fana I e o lo faa noa noa. Mātou te talo tama, faa aftai tele lava. I le mālosi ma leola o lo e fua I mai. O mafai ai o na faya fi au ma ngā lue ngā lau faa nau. E maisi o nisi o tiu te wa e tofia I mātou, mātou te ngā lulue ai. Ia faafitai tamahele nei fu iaso le atali mawai atu. Aolo tu maumai pealo walofa. Mātou talo. Tele manonoa I mea au na mātou faafitai ya ila wafio. Awa le tele o ia mea uu malawa olo o mātou o maua mafao ngāina. O mea mai ate oe. Vi ia I peala wafio yo mātou tangata. Ono olo walofa le mawai ate I mātou. Ai fa sisi lava le faafitaita ma ia Yesu lo mātou ali faaola. Faafitai fo I lau tusipa ia o lo mātou faitau ma awa o mai pea I mātou. Mātou tatalo ta ma, ia mātou tatalitonu, ele aise mea lilo I lau sila fanga. Wa e sila fia, si o mātou watunu I sa moa ta ma. Ia ta ma, ele I lava sitasi mātou tesulu ia ia wana o lau wa fio lava. O oe fo I o le fōa mai o fōa mai. O oe na e whaia I mātou umalawa. O lo e sila fia fo I mea umalawa I tupu I o mātou tangata. Me tupu I o mātou tino po o mai I mawai I mātou. E le aise me lilo I lau sila fanga. Mātou te talo tamā I e mana tua pea na I tamā matina mātou tua. O lo o mātou ono nofo li nei fo I atu nu. I o atu I lo wanga le leima lo walofa I a I lātou uma. La tau alo o mawa I mai o le tino, I e iai lau faa maa loa longa ia I la tau. Ia nai faa nau fo yo fea ngai maa oa onga, I e iai lau wanga le lei. Pui pui ma leo leo I la tau mai faa mai, o loo pepesi solo nei. Ia aile ngata I lea, o lea li o le nei la lo langi ta maa, ia faa ma mao maa I la tau u malawa. Maa tau te talo, ia loo fangia fo I la tau o loo tala ina loo fina ngalo. Ia faa manuia la wafio ya ila tau. Na yusa fo ima tua faa fine o tamaa matina I fale pui pui. Ia o o te eilo wanga lilei tamaa. Ia o la mātou talo. Se upu fo ala a mātou faitawina mai la wafio nga pa ia tamaa. Ia alofa fesoa soa ni mai. Faa matala mai ala wafio I tono mātou loto. Ia faa penao na mātou maa na mala mātiliai. Ai mai se fo yo le au fa fonga yo fa manuia la o fio ya ila to uma yo le nal ma to talo ma le ma to volenga e ala tu la va ya Yesu lo ma to li fa ol Amen. Ya ole tu si fai tau fo imo ta tau le ne yaso. Ta tau te fai tau fa atasi ma maa fau fau ma maa natu natu iai. Mo mai fo ini fiso soani imo ta tau. Tu si fai tau la mo mai lele e peru sful ma le lua. A olono foi upo e lua sful ma le lima. E fa angata mai le lua sful ma le iva. Ia o tau ne iliu ese o tau ya te ia olo feta lai mai. Awa a fai na le sao ila tau e na liliu ese ile na feta lai ile lalolangi. E matua le sao lava i tātou pe a liliu ese ya te ia olo feta lai mai mai le langi. Olo na si ufufonga na lulu i na ile lalolangi. Ia o na pō a ua fola fola mai nei e ia. Wa faa pia mai e toe tasi o na o lulu ina. E le na o le lalolangi. Ai a toa fo'i ma le langi. O le nei upu fo'i e toe tasi. Wa faa iloa mai ai le ave e senga. O ia mea e fai o na lulu ina. E pei o mea ua faya. Ina ia tutu mau. O mea e le ma fai o na lulu ina. O le nei. Wa maua i tātou le mālo e le ma fai o na lulu ina. Ia tātou faafita iai. Tātou te au au na ai ile atua male mi ngao. Male matau, ia fia fia mai ai o ia. A wāfoi, o lo tātou atua, o le afi maa ma ai o ia. O mea e tū mau e whaava vau, pe ato e lulu wina e le atua mea uma. O upuna whaitau atu nei, e mai le vaenga o le tusi nei a e peru, o whaenga o ina, o le maunga o le fefe, ma le maunga o le ori ori. O loo oto oto mai ai le whianga inga tuai. I le taimi na whetalai ane ai le atua ilana au auna o Mose. E tu sa ai ma le whanau ngā i Sara Elu. Na ia whetalai ane ai, ina ia auane i soso atu se isi i le maunga, pe pai atu se isi, po se manu, po se a lava i le nei maunga, a wā o le iunga lava o le oti. O le maunga lea o Sinai. O le maunga lea ua taa ua mai i, o le maunga o le fefe. O le maunga na taalili uma ina ua feta laile atua. Ai faa o popo mai ai, ai o le taimi nei, mō i tātou o e ua faa mama aina i le toto Yesu Keriso. Tātou te le ola i lea maunga o le fefe. Ai ua tātou ua mai i le maunga o le ori ori. O le maunga leo siona. O lo iai lo tātou atua soifua, ma o lo tātou Yerusalema i le langi. O lo iai le afe ma afe o angelu o lo vivii, ma o lo iai lo tātou faufau tua sili, le alii o Yesu Keriso. O lana e kāle sia foi, o e o atu sia ina o lātou suafa i le langi. O na au mai ai loa lea, o se lapata inga mo i tātou e pei o fuai upu na whaitau atu nei. Ia outou ina nei outou li liu e se atu, ma outou le whaalongo, ma o si tai i le o loo vala au mai le langi. O na whaapea mai ai lea, e whaapea lava o na ia lulu ina le lalolangi mua mua. E whaapea na foi o na ia toe lulu ina mai, e le ngata i le lalolangi, a e whaapea foi ma le langi. O mea umalava la e le tū mau, e ave e seina, ae na o mea e tū mau, o le āia i pea. O a mea o loo tau mai, e le o ni mea tū mau. Ia o nae wha iloa mai, o created things, po o mea na whaia, ma mea na tātou whaia. E talitonu e to a tele i tātou, e tū ina lo tātou wha atua tua, ma wha alango lango. Ma faa moe moe i mea tātou te maua e pei o tupe. O lo tātou mā losi, ma le soifua mā loloina. Ia faa pea fo'i le tamao ainga o le atu nuu o lo tātou iai. O mea lāne e tele ina tātou manatu ai. O lo tātou mā losi lava, po so tātou poto wa tātou mawai. Ai e le fia talia ina e le atua ni o tātou manatu na. Awana te fina ngalo, ina ia tātou whaatua tua ma whaalangolango atu i ate ia. E iai lā taimie o mai ai puapua ngā ma whaingatā i lo o tōso i fua ma o tātou wolanga. E ono lu'i ina ai i tātou, ma toiri liu ina atu ai i tātou i ate ia. Ai whai maile ro mai valu ala no whai upo e lo sifuru male valu. Ai ua tātou i loa, ua wha'a ngā lulu e ina e le atua mea uma, mōle le lei o i lātou o e a lo lofa i le atua. O e ua ia wala a wina i lo nā lofa. O mea la mōle mā lo le atua wha'apea i lātou ua i totonu o le mā lo le atua. O mea nā o le atu mau, pe ato e lulu ina e le atua le lalolangi, ma le langi e pei o ana fionga. Awa e wha mua mua lava i le atua mea uma mō lona vi inga. Sa mō ai, o le mea la lea, se yo tātou wha alongo atu i la pata inga le a fionga le atua, e pei o le mau o le ne yaso. Ina ia ave ai o e maau, matangata e tū mau. Pe ato e lulu ina mai e le atua le lalolangi ma mea uma. Avea ia i tātou matangata salamo, fulitua mai le angasala, ae tātou lili watu i le atua. E ala ilo tātou talia ina o lona alo pele o Yesu ke riso lea. Ile suafa pele o Yesu. Amene.
Oe elo umatai. listening to Fa'atawi Noa'inga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
E ora tātou, tala mō mōle nei o a whaingoa ina, whaasao ina leola, ina ua wala au maile atua. O lea liile nei o, o Mariko, o se li faife au o le lotule nei o whaingoa ina, o le Almighty God Church, po le kale sia le tua sisili esi. O le isi la asto nai, na alwa i fwoi le fai fi au, e su e su e mwaila na launga, i tutono lo na ofisa, o lo i tutono le lato falsa. Ina o ta ala se fulu le po, na mana tua e le li fai fi au, se i vili lava i le fali, e sia kilon to lua malona ainga, pe o ala to me o lo fai. Wasi ilunga le faife au le telefoni ma vili li no mera le la tau fale. Ae wa fiu e faa tali se ise tali mai, pe tali mai fo ilon to olua, ae wa le ai lava. Wa ma fau fau le li faife au faa pia, o se tai mua muale ne wa le tali mai ilon to olua le telefoni. Ona tu wai lea faa pia na, ae faa au au le fainga ino lana la aunga. Wa alua tu ilon fale ilia po ma fisile atu ilon to olua, pe se ana yele tali na ele telefoni. A tali ana lon to lua. Ele tatangi si se telefoni. O la lava na ele fale male esa na mea na faya. Mana ta atia fo le telefoni yona au tafa. A ele tatangi si telefoni. Yona tu oi fo ele fa pena. A walo pele ma fa fa ul fa fi au. Ele stranger le mea watupu. Wa ala songa fuana soi. Oto e alo fo ele faife au e fainga aluenga ilo na ofisa ele tae au. Aina fate ia o ia, ina ua vili ane se tamata ala vo mfafta iane ila na vili atu. Na fai atu le faife au, otele e mal malama ila utala, otele e vili atu lava. Aetali ane le tama. Ole po ola sto na ina teenei, na oma fawfawai ole a opule ilo uola. Wa au le la vale ti ngā ma le fai ngatā o mea lo tutupu ilo o langa. Aina o tatalo ile atua, e alofa ina ia faali mai se faailonga, e ilo ai ele tatau ona o faya le tu langa. O le taimi la vale nā na tatangi ele telefoni o lo fale, ma o tatilo tilo atu, ile mea ilo ai le ingoa po le numera na tangata o lo vili mai, o tusi mai ai, Almighty God, po le atua silsili esi. Na matua ila ngona lo ofethi, ma ale mele nana au le tali ina haile telefoni. Ua au tali tonu, wa tali maile atua ila utatalo. Na au sia ki ina la telefoni mulmuli ane hai. Ma au ilo hai, ole nu mera lea na vili mai ya tea. Ole mele nana au au vili atua hai. E faafta yatu ya ati oe. Ola au vili mai, wa faasa au ina mai ya ilo uola. Faafitai tele lava. Wana ole tu ole ali ifaithi au waleisa na tala. Ona olona ofo le mea na tupu. Wa ia faapea atu le tamatala vohu na vili ane. Na o faapea lava au, olo o vili ina lo to olua elo maata ufale ili taimile na. Aipeita e ese fuafua nga le atua. Elangona lava le fie fie le faalongo atu ila ufaamtalanga ufaamtala mai. E tu saaima le faasao ina olo wola. Ia faafitai a lava mfaafo ile vi inga ile atua, awae moni. Olo o soifua lava o ia. Enga lua foi o ia i awa lao fofongia. Ele eo o iaiso tato malamalama. O inana amata ilo na alu le li talvone ile lotu ne ufa ingo ina. Ole Almighty God Church. Ona olona mnatu. O ina vala au mai ile atua ia te ia. Mafasao ina i o ia ina i au au natua ia te ia. Ia maana ewa sinei tala e faa manatu mai ya i tātou. Olo tātou watua, e leo se atua e launga tasi o na awala. Ole winga, e leo se atua e conformi se awala e tasi. E pae mai ya i mo i tātou. E o fofongia o na awala maana me e faya ilo tau soifua malo tātou wola. Fa maila fionga ale atua, e le mafaya e mata, e le i faa longu fo iai o tātou talinga. I mea o saunia ale atua. Mo ilato o e alolofa ya te ia, faafta ilava.
medley for y'all. I bet y'all haven't heard these songs in a long time, huh? Well, let's sing about it. Here we go.
Epupuna, 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 ilau amana, osepese, maosana, loho mai lau faaola tanda, tupuna, tupuna, le malama lamba, ona suia ilau onana, epupuna, 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 ilau amana, epupuna, 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 ilau amana,
osepese,
osepese, maosana.
Remember the song, it goes like this.
Shout out my,
ooh, remember that?
Ile paola tanga,
emana ya,
emana ya, emana ya,
emawa,
emawa, ile fia fia. Shout out my Yesu,
ole
ala umea uma,
meiona,
meiona ia fetala,
oto,
oto, my ya, oh my,
oa
uema.
Come on, let's sing one more time. Come on, Altos, wait a minute, Altos. Shout out,
shout out.
Shout out,
shout out,
oh
my
yes. One more time,
Altos,
come on. This is another old song right here. Come on, let's sing it.
Safe my levai,
oh my,
oh my efeinuai.
Levai
manido leora.
Yesu,
Yesu leva ona mai.
Come on now. All right, where my altos at? Come on, altos. Come on, sopranos.
Yes, Ebalau, Ebalau, Ia Esau. Ebalau, Ebalau, Ia Esau.
Sifa, KK Michael, there, one more time.
Ya bebe, se ya bebe, se. Hallelujah,
God is God and man is man. Awa tato te papole pe ale mfayo na tato prove e yei le atua. E yei se investe ma walunga tutono Amerika. Sa yei se li professor tau ta ua. Ole nei ali professor sa tau ta ua. Tau ta ua oia ia nā o onga, e mai se ai olona tali tonunga, e le ai se tua. I tau tanga umalava, e tau mwhai ele nei ele i polo ofesa, e tau ta maiti olana vasenga, e le ai se tua. Olana mea lai maasani ona whai i unga o tau tanga taitas, e fisilia i whapela na vasenga. O hei la stasi olo tali tonu pe ele tua, o ia lava ole vali. A wā ana ia se tua. Se manuna te tāo fiina le penisina leo le a o tongi ina ilalo. Ina ia awane inuti pe vai vai ina. O fai pepa maasane le nei ali i profesa. Le fai ea o le nei tūlanga i ungo tau sanga tai tasi ilana vasenga. Sato o tele ila ato e patipati ma fe ei. Yei, lei se tua. Ale to o tele al au kerisiano sa yei nei vasenga. E ui sala ngona lo la tau whanau noa I me e whai ale nei ali I polo fesa. Aele ai lava stasi sa mwhai ona tūla I atu, ma te te e atu ili nei ali. Ai ola tau sanga la lia, wa ulu fale atu aise ali I talvo kerisiana, ma wha atasi atu ili vasenga, ale ali I polo fesa le nei. Ona wa ia wha alongo le a ave mai o tala ole nei ali, ma lana me e whai ai tau sanga umba. Wa ofo ilale I ungo ala tau sanga lea, ma ua iai nei lea li I talvo kerisiana le nei, I tutono le vasenga ale ali I polo fesa. Ua tu lai fo ilunga lea li polo fesa mwha pehane. Ea, a fai o yei stasi o itu tonu I, o lo tali tonu e yei setua, ele I umatu le tala le na lea li polo fesa. A tu lai ane lo lea li tala vohu nei mwha pehatu. O a o te tali tonu ili atua. Wa e e ilunga lea li polo fesa, you fool! O o e lava o le vali. Wai, ele mafaya ele tuwa ona ye taa ofiina, maile pensina le nei, maile pa uu ilalo manuti ai. Aina fate ia le li polofesa matangata uma na iai, ina uosee esel pensina maile limo le li polofesa. Mata avale ane ai lunga olona oftino mai malunga olona ofu vai. Wata avale etu ilunga ole foloa, po ole folo ole fale. Mata avale vale etu waile isipito ole potu, ai olo ato otoa la avale pensina. O matua I wha te ia lea li I polo fesa. Ma o lea tali tono na mata. Ai wha pe nafo le toa te leo le au lea tali tono o ia I lea taimi. Wa alu lea toa I fafu lea li I polo fesa o fethi. Ai wa alu ana ilumo le vasenga lea li I talavo. Ma wha amatala lo na tali tono nga e ia I lea tua. Wha pe ama le wha alatanga Yesu Kristo. E toa te lea la toa na tali tono. I lea tua I lea aso. Fa pe la to na la to to lia ina le fa ala tanga ke riso. Ia, e a ngā fo isi nei I tala pupu, e a o ma iai a I tato, e moni mfa a maoni e iei le atua. Ia, e peita, I le fa a moe moe le atua iso tato upoto, tato te tau fa ai loa atua I tangata, a mea e iei se atua. E ma fai lava I le atua o na fa ai loa atu, o ia o le atua, ma o lo soifua pea. Fa mele a fio ngā le atua, E le aise excuse a tangata, e whapea ai a mea le aise atua. A wā alo o vav ai atu ngā luenga o na au, e pe o mea na ia whaia o la au, o manu, o vai, malesami. E la vea ai mai tātou le tangata. Whapea fo ilo na la male maasina o lo sulumai, o le timo mwhai titili male wila, o ngā luenga o malava ia au na au. Ai o le salamo is full faa na e whai mai. E whai ane fo I le vale I lona loto, e le aise atua. O le vale moni la, o le tangata e le tali tonu I le atua, ma le iloa le atua, whaafutai lava.
All right, are we ready? Are we ready, y'all? All right, here we go. Come on, choir.
Yesuwe,
Yesuwe,
oh oh lava,
oh oh lava,
oh oh lava, lo umalu wa papa,
Otema,
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 Malosia,
Malosia,
ipua pua mayo, oh my,
Yesuwe,
Yesuwe,
oh oh lava,
oh oh lava,
oh oh lava.
Malosia,
Yeah, ole se tato tala ne wo fa ngoina. Are you Jesus? Yeah, oi e o Yesu. Na fa malanga le li o sioni. O se li fa pisini si to no America. Ole fa nga malanga le au fa pisini si umma ole pito no. Na fa malanga tu Chicago, mo le Colin Ferry ndi se le au fa pisini. Ai ole fa moy moy. E to e fo ye ne lava le afia fiole aso. Io lato taito o lua maa inga olo fatali atu, a olo ifaya mea ai ole afiafi. Wa ole lato malai vaalele, ma po e aile lato vaalele, e fai malanga atu I Chicago. Wa umalale konferenisi, ma ua fatapetope atu lole fai nga malanga, mole malai vaalele. Ona ua toi titi lavao ole taimi, ole lato vaalele toi fo iatu ai. Wa avea laale lato tamu mo e atu tutono ole malai vaalele, E tuli atu le lato vaalele. Ma mea na laa vea aisi onne. Se tasi ole au malanga. Ile tama ilau lau. Olo faatau wina ai apu stene titi o lavina. Ua tawal awa ni neile isi vaaenga ole fai ngaa malanga ya aisi onne. E tamo eva vea atu ole atu ai le lato vaalele. Ai ua faale tonu le mafau fao si onne. Ua muona popole ile lau lau apu stene titi leo o sala lau. Wa sala lau solo le foloa. Wa fai atu nei sione le lato fai ngā malanga. E fa mole mole. A o ato na vili le elo na to olua. O lea e fai sione tua I atu. A e o mua mua lato a wale popole ma I ate ia. Wa fa a o au pele fai ngā malanga le vahenga lea. A o sione. Wa alwane ma matai tae ane apu wa sala lau solo e steni titi o lavina. Ua faa sauri atu si one ma mili mili atu ile ulo la vina. Ma ona iloi nai, e taa waso si tene ititi. Ai olo otangi, ona wana iloa, ua sala lau solo ana apu. Wa ilo ilo e si one apu ma iloa e waleanga tino isi apu. Oleana to ina atua e si one le lima sfulta ala, e le lima o la vina mfaa peatu. I'm so sorry little girl, ae watu le lima sfulta ala alia. E tutongi e yau apu lea wa au tia e ina. Ona wa leanga o lato tino. Wa kisi atu fo isi yone istene iti mfa pe hatu. Ole a awalwe pu ela valele. Aetalo si e ya umwa nfa atawina e tangata au apu. Ayo te alofa tele mo oe. Wa savale e se lo si yone ole a alu. E pu ela na valele. E toe fo ia ilo na ainga. Aena fa te ia ina uvala awane la vina. Faa mole mole lava tama. O oe ea o Yesu. Wale haise talia sione. Ae wale umale alo lona mafaufau. Ile fesilia la vina. O oe ea o Yesu. Walangona si yonele ta wola na ngalwe na faya. Ai mase ai, ina ia tu mawa ia so umo. Mataimi umo. Ia, emana ya fwesi na itala. Efa manatuma ye tato. A faye moni o tato o ni kerusiano. O se mea tatau lalo tato folinga ya Yesu. I mea uma tato te faya. Awa ele lope na oe lava le Yesu le nae. Ole ava ai ei le nata ngata e te maafuta atu iai ia pe e te whaatasi atu fo iai. Ia pe te uia fo i lou awala. Fai maila fio ngā le tua. O i tātou o mea fai ngā lue ngā le tua. O i tātou o na a au e whaatau nui na ai mea lelei uma. E te tau o na whaia mau au na tua ia te ia. Whaafutai lava.
So today I'm going to do a really fast tribute on some Samoan old church songs that we used to sing a long time ago. Remember that? Man, those were the days. Here we go.
Ia o le tātou testimoni ia po se moli mau. O le moli mau po le testimoni lina ia se li talvou lau i loa. I tu ai ngā pese fo ia e fie fie tele le tupula ngai wha alonglongo iai. Le e ta au o le rap music ia po pese ia maasani na fai matau ta tala ai tangata pese. O le grey le ngō o le li talvou nei. O ia la o e ta au o le rapper. Ai ele amatanga, Sara rap pepe se iso se mea I mea lea o ngāle nei o langa. Ai ina ua lili wina ele tuolo no langa, o lea la ua pese nei mo lea li. Mafasa la laule tala lelei, ya Yesu, e ala ila na musika. Ai na amata mai fafita auli o le grey, ina ua alu eselo ntama, ai tu ua na oia malon tina. Ai olona a inga foi. Iona Uncle Sam afuta iai, oni itangata kengi, mani itangata e fia fia ele pia ma le drugs. O inaana awa oe mai ele grey, ma nau nau wailo ole o langa la le ole a olai. ae whaafitai le alofa o le atua, a wae tali tonu, sa tatalo pealo na tina moia, ia ae whaafonga mai.
Prey was a small child. His father abandoned him and his mother.
I wrestled with a sense of self-worth and am I even valuable? Because my dad decided, you know, drugs would be better than hanging out with his own son or staying with me.
He found a sense of belonging in the hip-hop culture on the streets.
My uncles were young and wrapped up in the streets and, you know, gangs and drugs and just promiscuous, and I idolized it. I wanted to be the gang member my uncle was. I wanted every tattoo he had. You know, I saw my first gun and all these different things, and I was like, man, this must be what it means to be a man. And I'm just sitting on their laps, soaking all this stuff in, like, wow, you know? And so I was like, you know, a child of rap and hip hop, just seeing this world come up around me.
In his teens, Lecrae realized something was still missing.
I knew my ways were unfulfilling. You know, I chased power, I chased pleasure, I chased possessions, I chased just something satisfying. And I knew I kept getting let down. I knew it was insanity, and I was never going to find fulfillment, but I didn't know what else to look for.
He kept a Bible in his car as a good luck charm. One night, police caught him trespassing and in possession of drugs. He was cuffed and sat in the police car waiting to go to jail.
And the police officer goes to my car, and he saw the Bible, and he came back to the police car and he said, son, you got a Bible in your car? And I said, yes, sir. He said, you know what that Bible's about? And I was like, I need to. And he said, I'm like, you know what, today I'm gonna let you go because I want you to get into that Bible and I want you to start living it. And that really did something to me, and that really rocked me. And I didn't want to get in any kind of trouble like that again.
He joined some friends at a Christian conference where he heard what Jesus did for him on the cross.
And he talked about Jesus, you know, carrying his cross on the mount on Golgotha and just the turmoil and the pain that Jesus went through, that Jesus would take all that on his own back, floored me. And I said, I don't want to live like this anymore. And I just bowed out and said, Jesus, I'm sorry, and just broke down crying.
For a year, Lecrae walked a line between college partier and committed Christian. His life was spinning out of control, and he knew it.
Just cried out to the Lord one day. I said, God, I feel like I'm going to kill myself or kill somebody. And I said, please, just stop me before it gets to that point. I said, stop me. Do whatever you got to do. Just don't kill me.
He was finally stopped in a massive car accident that left him evaluating his double life.
I came out without a scratch. You know, my car had flipped over. It was dented in, damaged up, and here I am without a scratch on me. And I said, okay, God, I need to change.
Later that night, he gave his life completely over to God.
Oh, I was radically changed. To realize that I had been living a lie, to realize that I was unsatisfied and I would never be satisfied until I came to Jesus, was so revolutionary for me that I wanted everyone to taste it. I wanted everyone to see how awesome God was.
Lecrae typed out his testimony and handed it out on his college campus. He talked about God to anyone who would listen.
And I was proud. I was proud to have my story on that piece of paper. And I got laughed at, and I got called Jesus freak and Jesus boy and, you know, all kind of stuff. But I was changed.
Before long, he learned he could blend his passion for God and his ability as a rapper.
I thought that God and rap would never work. I thought that God wasn't okay with rap. You know, people knew I used to rap, and I went to the Bible studies, and someone said, hey, why don't you, you know, rap about Jesus? And so I just on the spot, I just came up with the rap about Jesus, and they were like, man, that was good. And I was like, wow, Lord, maybe you could really do something with this.
He began ministering to kids in juvenile detention.
I ended up there for 3 years, every weekend, just sharing my heart and sharing scripture and rapping as their praise and worship on Sundays.
His music has spread around the world. His newest CD, Rebel, debuted at number 2 on iTunes. But his purpose goes way beyond selling CDs.
I want to use my art form to encourage the movement in the church to say, hey, let's engage the city. Let's rebuild the city. And so that's really where my heart is to rebuild cities, is to see the city come to Jesus. And if you don't know them, you're missing out on purpose, meaning, and life in general. And so I'm passionate about seeing people spend eternity with him. He's awesome.
The love of a father that he missed as a child, he now finds in his relationship with God.
He's just loved on me when I felt like I didn't deserve love, when I felt like I was unlovable. I'm really grateful, and I feel fortunate to have a huge family that is beyond race, creed, culture, and to have a father who shepherds us all. And when I think about that, my mind is blown. And there's nothing like it.
No, o mai leo leo ti, ile le fau tauta, pu lea le tua mea uma.
All right, here we go. Here's another one for you guys. Come on, put your hands together. Come on. All right, y'all, let's take them back one more time.
Yesu, Yesu, say Yesu, Yesu, Yesu. Yesu iloa langa, Yesu, Yesu, Yesu. Yesu iloa langa, Yesu, Yesu, Yesu. Yesu iloa langa, oh, Yesu iloa langa.
Sing Yesu, Yesu.
Yesu, Yesu, Yesu.
Yesu,
Yesu iloa langa. Yesu, Yesu, Yesu.
Yesu,
Yesu iloa langa.
Yes, 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 yes,
yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
Ia sa moai ua mai at fo se ta mfainga mole ne yaso o se fa poponga le na mole fa ta o ino ainga mole ne fo yaso ta lo sia o fa amalia ina la fa fonganga a e fo ipe ale vi inga ile tua ia al tato pol kala mele na sa mo ia manmia fo inga luenga fa ai o le vai yaso ai au ne ngalo e toi ki mai fo ila la au fa long longo I lea fo I as faraile pe a aulia, I lea lofa o lea tua, to e maua to ai fo I se isi faa poponga o le nei lava polo kalame. Ia ai faa to faa mfaa soifua ia sa amoa, to faa soifua.
I love you, Mum.
God bless you, Mum and Dad.
I love you, Dad.
Jesus loves me so much, do you?
Yes,
Fata Waino Aina. Next time on Plains FM 96.9. Same time, same place. Don't forget, Jesus loves you. Tofaso Ifu.